Macha.
Mabuye lotion and it just back with his nine. Mina ngiyacabanga ukuthi ifile mina blind.
Yebo.
Ichantana yicima njengespy. Abazokhala inkizo endlini enkani. Angithengi kusondela mina ngespy. Unemana, unedlala. Ifuna izinto ezishaspele ifile. Awanda abanye benufele nemizwe.
My kindness for weakness. You took my kindness for weakness. Kumbela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. My kindness for weakness. My kindness for weakness. Kumbela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. Zishayani kanti khamba. Into yakho izowenza sicaba. Ungazi isizwe sihlangane. Kumbela ngaphandle kleva sicaba. Bongazi soze sihlanga kumela ngaphandle clever stamba clever stamba kumela ngaphandle clever stamba zishayani kanti khamba into yakho izowenza sicaba bongazi soze sihlanga kumela ngaphandle clever stamba bongazi soze sihlanga kumela ngaphandle clever stamba clever stamba kumela ngaphandle clever stamba.
Emabantu le,
emabantu le.